confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
O mzalwa, kufanele uvume ukuba oku kokothusayo. Ndiyathanda nje ukwenza isaziso ngoko. Mayifundisiswe apha ngam ngokucinga into enjengaleyo. Ngokuqinisekileyo ndiyakuvuyela ukuba lapha maxa onke. Uhambo lwethu lusondela ekupheleni ngoku. Lwethu sihleli kunye nani. Kuba sinomnye umhlangano ozayo kwamsinya eChicago. Kwaye kufanele ndibuyisele usapho eArizona kwamsinyane. Kwaye zange babe neholide zabo zohlobo okwakaloku nje. Kwaye ndifanele ndibase kukhweliso oluncinci ndaweni ithile kwiintsuku ezimbalwa. Kuze emva koko mhlawumbi andiyikubakho olunye usuku olunye enye yeecawe kuze emva kweveki elandelayo ndiyaqalisa eChicago. Emva koko ndifanele ndibuyele kanye ngqo ngomvulo ndibase eArizona. Kwaye ngoku ndikuthile ukuza kusasa ngecawe ukuthatha elaa xesha ngelixa wonke ubani ehlaziyekile. Ubusuku bangecawe nisoloko nidiniwe kwaye nidubekile ebusuku ngecawe kuze emva koko unikezele inkonzo yasebusuku ngecawe kumalusi wethu oko kulu oko luhlobo olubi. Kodwa ndikuthile ukwenza oko kwaye futhi ngecawe ebusuku ndiyakukwenza ebusuku ngecawe ukuba nenkonzo yasebusuku ngecawe emva koko ndibagcine abantu ithuba elide. Abaninzi babo beza apha besuka kude ezantsi emazantsi nakude emantla kwaye bafanele ngamanye amaxesha baqhuba imini nobusuku nje ukufika apha ukwenzela inkonzo enye emva koko bajike. Kwaye eso sisizathu endizama ukuyenza kusasa ngecawe xa ndisiza ukubanika ithuba lokujika. Abathembekileyo, abanyanisekileyo, abaphambukeli indlela endibaxabise ngayo. Baqhuba kumaqhwa kwimvula nayo yonke enye into ukuze bazokufika apha ukunqumleza ilizwe amakhulu emayile ukwenzela nje inkonzo enye encinci. Ke indenza ndizive ndinombulelo kuThixo nakwaba bantu ngeyabo enkulu inkxaso koko ndizama ukukuxela ebantwini ukuba yinyaniso. Ngo ndiyakholwa ukuba lena yinyaniso ngentliziyo yam yonke. Ukuba bekukhona ntoni eyahlukileyo endicinga ukuba ibingcono ngokuqinisekileyo bendiya kuya kuqala. Andiyi kucela nabani aye naphina apho ndingenakuya kuqala ukuya kufumanisa ukuba ilungile okanye hayi. Andinakucela nabani enze inyathelo kuThixo endingakhe ndibe sendilwenzile kwaye ndisazi ukuba yinyaniso. Iqala kufanele ibe lilizwi lenkosi, emva koko kufanele ndingene ukuze ndibone ukuba ilungile. Kwaye ukuba ilungile ngoko ndingathi yiza nyukela ngale ndlela ndabona ukwenza indlela. Kwaye ngoku ndicinga nawuphi umlungiseleli ufanele enze oko. Ufanele aye kuqala ngokwakhe, ufanele abe yinkokheli, inkokheli yabantu. Hayi ukuthetha into ethile engasayi kubeka isandla sakhe kuyo ngokwakhe. Ufanele sihambe sibe ngabakhokheli babantu. Kule ntsasa ndibe nokungaqhelekanga kakhulu amava asesimanga apha epulpitini. Kwaye oko bekumalunga nendawo yokugqibela yomyalezo bendingajongiselanga ukuyitsho ngalaa ndlela yabona. Kodwa ndiyaqikelela sele ithiwe kwaye akukho nto endinokuyenza malunga nayo ngoku. Kodwa ngoko ndifike ekhaya ndaya kufundisisa malunga nayo kwaye ndaba nokuhlangana kwakhona kosapho kwanabantakwethu kunye nabo. Umama umkile kwaye sasiqhele ukuhlangana endlwini yakhe kwaye ngoku siyenyuka siye kwekaDolores. Sibe nexesha elimnandi phezulu phaya ngalemva kwemini sithetha kwaye noTeddy ebekhona sicule iingoma ezithile sadlala amaculo athile nezinto. Ngoku ndiyacinga mhlawumbi kwicawa ezayo kusasa ukuba inkosi ithandile ukuba umzalwane uNeville akakhathali, ngoku ndingathanda ukuba nenkonzo yempiliso nje ukunikela kwimpiliso kuphela. Kwaye ndiyacinga ngomyalezo ngale ntsasa indlela inkosi ekhangeleke indikhokela ukuba ndiwuzise ndiwukhuphe kwanele ngahlobo luthile kusikhuthaze kancinci. Uyabona sisi sikholwe ngenene sidlalile kwaye sicinga izinto ezahlukeneyo kwaye sithethe malunga nazo. Kodwa ngoko xa kusiza kumanqam oko yinto eyahlukileyo. njenge omnye othile wayendixelela ndiyakholwa ibingumntakwethu wam emva phaya endixelela ibali elincinci namhlanje malunga nendoda umlungiseleli kunye nowakhe abanye babo omnye webandla lakhe wathi angahamba kwisiqobo wathi malusi ngokuqinisekileyo inkosi nawe wathi ndingabeleka isiqobo emqolweni wam xa ndinqumla ngokuqinisekileyo inkosi nawe kwaye wahamba wayokuyenza ndingabeleka isiqobo kunye nekiriva ndawela ngaxesha linye ngokuqinisekileyo malusi inkosi inawe ukholo lwakho lungenza nantoni wathi ndingabeka wena ekiriveni ndibeleke isiqobo wathi ngoku khawume umzuzu yabona kwahlukile xa ubandakanywa kuyo nawe ngokwakho yabona ngoku okuya ilunge ngamandla kuthi ukutsho apha amen ilunge ngamandla kuthi ukuthi ndiyakholwa okuya yinyaniso kodwa ngoko yibeke ekwenzeni kufuneka uyibeke ekwenzeni njengoko bendizise laa ntetho ngale ntsasa abantu babelele esithunzini sikapetros zange bacele kwamthandazo ndiye ndaya kumakhaya amaninzi ndibukele oku ndithandaze phambi kokuba ndihambe ndize nje ndiye phaya kunye nentambiso kwaye akwafuneka nokuba ndingabathandazeli nokubathandazela abantu yaze ndiphume kwaye baphiliswe yabona yabona injalo ndiyibonile isenziwa amatyeli amaninzi yabona kufanele ube nendawo yokubeka ukholo lwakho kufanele uyikholwe kwaye ndiyakholwa okokuba iyure iyasondela kwaye ngoku yiyo kwaye ndiyaqonda ukuba lena asiyonkonzo yeteyipu bangazenzela eyabo encinci kodwa lena asiyoteyipu eyakuya esizweni sonke oku bendithetha ngako ngale ntsasa kusinyusele kanye kukuvuthondawo kwaye eso sisizathu endiza kuthatha icawe elandelayo ukwenzela inkonzo yempiliso ngokuba usukela ndisekhaya ndinixelele malunga nemibono nokwenzekileyo nayo yonke into ndaze ndakuzisa kanye apha kutheni ndizenzile ezi zinto kwaye ngoko ntsasa ndiyizisa kanye apha ngoku kolwadontso lokugqibela ngoku lixesha lam lokuzingcwalisa kuThixo ixesha likaThixo lokuthetha nam yabona kufuneka nje ndibe notshintsho nje oluncinci ebomini bam hayi kuba ndicinga ukuba ndingcolile kodwa ndifuna ukuziva ndisondele ngakumbi ebantwini yabona abantu endizame ukubaxelela le nyaniso yevangeli kwaye bayinikela umhlana yona baze bemka bayihleka ngoku kum oko kukhangeleka njengesithuko andikhathali kum kodwa kwizinto ebendizitsho yinyaniso ukuzama ukubanceda njengokutyhiliza umkhombe uze uthi nanku nanku nguwo wela nanku phuma kulo msinga uza kufa uza kutshabalala apha kwaye basuke bakuhleke baze bemke kulungile kum ivakala ngathi ukuba bayemka akukho nto yimbi endingayenza malunga nayo yabona oko ndingakwenza kodwa ndifuna ukuhla ngonxweme ngoku ndibacenge buyani yabona kufuneka ndibe nalaa mvakalelo yabona kuba ndiyazi kukho umntu othile khona phaya ongekangeni kwaye ndiza kuloba de wathi ide intlanzi yokugqibela ibanjiswe ndifuna ukwenza oko ngoku kwaye ngoku ukuze ndikwenze oku ndilindele into ethile yenzeke emhlanganweni womthandazo into ethile kwaye abaninzi benu bayawukhumbula umbono wodontso lokugqibela olwadontso lwesithathu gqibe niyakhumbula kwakukho into ethile eyenzekayo kanye phambi kokuya ndakubona okwakho khanye kusiza kwaye kusehlela kulaa ndawo kwaze kwathi ndiyakuhlangana nawe phaya ngoku ndijonge into ethile yenzeke apha kwiminyaka eyagqithayo bakuqhele ukuba iinkonzo nolaa calulo zindenze ndatyhafa kakhulu ndide ndigxadazele abaninzi benu baya kukhumbula oko nje ndifike kwindawo endiya kuthi ndime kuyo kwaye bendiya kuba noJack Moore kwenye ingalo nomzalwane uBrown kwenye bandihlise bendinyusa esitratweni malunga neyure emva kwenkonzo kwaye nje mna kwenzeka ndizama ukucinga kuphi apho bendikhoyo kwaye bekusenzeka ntoni emva koko ubusuku bonke ndilele phaya ndicinga ngayo ndinesingqala nayo yonke into engenye imangala kutheni bengayamkelanga inkosi uYesu ngoko wandixelela umbono ngelinye ixesha uya kudibana nenenekazi eliya kuza kuwe linxibe isuti entsundu kwaye liya kube lifunqule usana ngengubo kwaye ukusukela ngelo xesha uya kuba namandla okumelana nokomelela Kulungile, ndanixelela konke opiya eChicago yenzekile. Ngoba busuku xa inenekazi elincinci lomrhabe, xa umalusi walo walithumela ezantsi phaya nosana, kwaye ndiyakholwa yayingumntakwabo okanye omnye wabo waye engugqirha, wathi akukho themba ngosana ngaphandle usomandla uThixo amchukumise. Wahamba waya kuxelela umalusi wakhe. Umalusi wakhe wathi, andifanelekanga, wathi, ukwenza ngale mpiliso ingcwele ngokuba andinalo nje ngaphakathi kwam ukholo oluthabatha lona ukuyenza. Ngokuya ukunyaniseka malunga nayo, yabona, wathi, andinalo nje kum, wathi, kodwa, ndandikomnye wemihlangano kamzalwana uBrenham, kwaye yakukucebisa uthathe usana ulise kumzalwana uBrenham. Kwaye ugqirha wayeluncamile, kwaye lwaluza kufa, kwaye inenekazi elincinci lwangena phaya apho ndandinohlobo lwencinci inkonzo ukwenzela bona abantwana abancinci bamakatolika abatshayo kwesaa sikolo phezulu phaya. Niyazi, niyakhumbula xa yenzekayo. Sasinala nkonzo kwaye ukuhla ngeqonga kweza elaa nenekazi lincinci linxibe isuti entsundu. Umfazi wam kunye nabo babehleli phaya, ndaze ndathi ndajika ndajonga ndabhekabheka ukuze ndibone ukuba babemile phaya. Kwaye kwenzeka njalo ukuba nje kanye phambi kokuba ndinyuke ndiyakholwa uBilly Paul kunye nabo babethetha okanye umfazi okanye abanye babo kwinenekazi elinosana oluncinci. Kwaye inenekazi linyukela eqongeni waza umoya oyingcwele wayityhila yonke into waluphilisa usana. Ndemka kwaye sukela ngoko andidinwa, yabona, ayindikhathazi kwaye ndiyaqhubeka nje. Ngoku ndijonge into ethile yenzeke kwaye kuqale olwadonso lwesithathu endaweni, yabona, kwaye mhlawumbi kwinkonzo yempiliso yecawa elandelayo kusasa mhlawumbi iya kuzisa okuya, andazi. Ndicinga okwethu emasikwenze ukuxelela abantu bethu, fumanani abantu abagulayo. Ngoku ukwenzela inkonzo yempiliso kufanele sinikezele kubantu abagulayo. Fumana abantu bakho abagulayo uze ubazise apha kwangethuba kusasa kwicawe elandelayo, yithi malunga neyesibhozo okanye icala leyesibhozo, kwaye siya kubavumela babanike ikhadi lokuthandazelwa njengoko bengena ngesango nangayiphi na indlela abayenza ngayo. Kwaye emva koko siya kuba nomgca wokuthandazela size sithandazele abagulayo kwaye sibone nje oko umoya oyingcwele aya kukwenza. Ndiyakholwa uyakwenza izimanga ukuba nje siya kumkholelwa, yabona, kodwa kufuneka simkholelwe ngako oko ngoku ngentliziyo yethu yonke. Kwaye ndiyacinga ukuba iyure enkulu ifikile yokuba xa uThixo kangangokuba besithetha ngale ntsasa usibonise okungako kwaye wasizisa kwethile nje phezulu endaweni nje ukutyala ugqithise ngaphaya kwalandulo incinci kwaye kuko konke okudingayo emva koko imke, yabona, uhambo nje ngokuba belunjalo into ekwanye kunye nocalulo into ekwanye ngokobuprofeti ukuqaphela. Ndandimi eCalgary ndicela uxolo, yayisisixeko sikakumkanikazi ezantsi eRegina, kwaye uAnn Baxter wayemi phaya kunye negquba lethu, kwaye inkosi yayindixelela kanye apha eqongeni, iyakwenzeka uyakwazi nkqu imfihlelo yentliziyo yabo kwaye oko kunjalo. Kwaye zange ndicinge ngokuya ngolwahlobo, ndaya eqongeni ngobuya busuku kunye noAnn ndaza nje ndaqalisa ukuthandazela abagulayo. Kwaye naku kusiza indoda kwabekwa nje bonke ubomi bayo. Ityeli lokuqala eyakhe yenzeka nje ngolwahlobo ngesiquphe kwinkonzo yempiliso. Ndaza emva koko ndajonga ngaphaya kwisihlwele kwaye naku iqalisa ukuhla phezu kwesihlwele nezinto. Oh, xa sifika kwelinye icala isiqingatha asikabaliswa sezinto zokuqatshelwa nokubona izinto ebomini babantu. Anditsho kwanto malunga nayo, ndiyayiyeka nje, yabona, ngaphandle kokuba ndinyanzelisekile ukutsho into. Kwaye ngoku ndijonge oku kulandelayo kuqalise ngolwahlobo, yabona, uThixo ngendlela yakhe yena ixesha lakhe yena elizimeleyo into yokuqala. Kwaye iyakuba yenye into eyakuba kude ngaphayana kwenye yezi zimbini zingezinye, yabona, kwaye ndijonge oko kwenzeke. Kwaye mhlawumbi yendacinga ukuba ndibe nenkonzo encinci yempiliso mhlawumbi kwicawa elandelayo. Ngoko icawa elandelayo mhlawumbi ndiya kuba kude kunye nabantwana kunye nabo kuba kufanele babuyele baze baye esikolweni. Kwaye emva koko kwicawa elandelayo mna kakade ndiphezulu eChicago kumhlangano phezulu phaya. Kwaye emva koko ndibuye kumvulo olandelayo ukwenzela ukuhamba ngolwesibini ukuya eArizona ukwenzela abantwana babuyele esikolweni. Kuhle, ufumene ntoni malusi? Kuhle, oko kulunge kakhulu, ngoko sifuna ukufa malunga nayo. Ke ngoku, inkosi inisikelele nonke ngenene, ngokulungileyo ngenene, kwaye ndithemba ukunibona apho kwicawa elandelayo nangobusuku bangolwesithathu. Kwaye, phulaphula, ungalibali, la mabandla amancinci njengomzalwane uRadel, umzalwane uJackson, umzalwane uPanel, kunye nabo bonke abo bazalwane bancinci abatsala nzima phandle phaya, yabona. Kwaye bavakalelwa ngathi silibandla elingudade wabo apho, yabona. Bahlobo lithile siliqela elingumama omncinci kubo. Kulapho bazalwa khona apho, abelusi nanjalo njalo. Kwaye lo mfo omncinci emva apho, umzalwane ndadibana naye ngobunye ubusuku ngaphaya, uAllen, omncinci umzalwane uAllen. Ndiyathemba umzalwane uCollins apha uya kudibana nomzalwane uAllen ukuba akamazi. Bobabini ngabalungiseleli abangamawisile kwaye babone inyaniso yelizwe, nto leyo umbutho webandla lamawisile eliligquba elilungileyo labantu kwela bandla lamawisile. Ungaze ucinge ukuba abanjalo, banjalo. Baligquba elilungileyo labantu kwela bandla lamaKatolika. Baligquba elilungileyo kwibandla lamaRhabe kwaye kuzo zonke ezandawo phaya. Ngamadoda nabafazi abalindele ukubona okwakukhanya kudanyazela endleleni yabo. Qhubeka nje wena udanyazisa ukukhanya ngokuthobeka ubumnani. Masikhule sonke ngokusondela kuThixo ngokuzithoba, yabona. Ningalibali, lo mnquba uya kuphulukana namandla awo. Khumbulani ukuba lona kokujongiswe kuwo apho uSathana anawo wonke umpu esihogweni oqeqeshelwe lona. Uya kubangela umntu omnye enze into enxaxhileyo koko omnye akucingayo. Uya kwenza oko ukuloo nto lowo ngumsebenzi wakhe. Ukuba unokufumana umntu othile atsho into, umntu othile athethe malunga nomnye, athi kuhle, kulaphula, ubusazi uzibanibani akwenzileyo. Ungammameli loo nto, ungammameli loo nto konke konke, lowo ngumtyholi, yabona. Sathana, ungayikholelwa ukuba kukho nantoni othile ayenzileyo ingalunganga athandazele. Kwaye ungathandazi ngendlela yokuzithandela uthi ndiyazi umsebenzi wam ufanele ndithandaze ngala mzalwana. Ndithabathele entliziyweni yakho ezantsi ngenene ngala dade. Kwaye uthethe ube ngolungileyo kakhulu kwaye into yokuqala oyaziyo bafumana kanye bebuyele enkonzweni kwakhona, yabona. Kuba kakade sibhekisele ngasekutshoneni kwelanga. Inkosi uYesu iyakuza ngenye yezimini. Kwaye uyazi icinga iya kuba sesona siquphe nobumnandi kakhulu. Kwaye uya kubakho ikhulu lebhe, ikhulu leepesenti lehlabathi lonke alikwazi tu xa olwaxhwilo lusenzeka. Liya kumka njengokuthuleyo kakhulu okokuba kungabikho bani waziyo malunga nalo, yabona. Kwaye uya kubakho kakade iqela elincinci liya kude kuhle ngoku uzibanibani. Oh, but kukho igquba lababaxi ngaphaya lithi iqela limkile lisuka ngaphaya. Kwaye la oko akunjalo, baphumile nje ukuya ndaweni thile sibe nalo olwabaxi, yabona. Kuhle, bathi la mnquba mncinci endaweni ebizwa iJeffersonville kwakukho abaninzi bamalungu abo anyamaleleyo, yabona. Bayidlalile nje loo nto, baya kuthi oh akukho nto koku, ya uyabona, ngolo hlobo. Kwaye liya kugqitha kwaye abayi kuyazi. Ekunqumlezeni isizwe kuya kuza, abo bafele kuKristu baya kuvuka kuqala. Uchwilo luyakwenzeka, ibandla liyakuthatyathelwa ekhaya, kuze emva koko imbandezelo ingene. Kwaye oh bethu, asifuni kuba lapha ngela xesha. Andifuni kuba lapha kwimbandezelo. Hayi Thixo, sukuvumela namnye wethu ongakhe abe lapha ngela xesha, ngokuba lowo unyukunyuku usenyukunyuku, lowo ungcwele usengcwele, lowo ulilungisa uselilungisa. Akukho imvana izili kunye nencwadi yayo yentlangulo. Kwaye umtshakazi uthatyathiwe, abo bayalileyo bafanele baye kwixesha lembandezelo, zombini amaJuda neentlanga. Elinjani ixesha lembandezelo? Andikufuni oko Nkosi, ndingcwalise ngoku. Leo imfundiso elungileyo yobuNazarina, ayinjalo? Kwaye inyani kanjalo, inyani, injalo loo nto. Ligcwalise ngoku ngomoya wakho oyingcwele, Nkosi. Kupha lonke ihlabathi kungoku, Nkosi, sukusivumela, sukusivumela sibe njengomdala umzalwane ontsundu wathi, Mhlekazi, inalo itikiti lam esandleni, sele liqhomfiwe. Xa ndifika ezantsi emlanjeni ngalantsasa, andifuni ngxaki. Ke oko kulungile, andifuni ngxaki. Bamba itikiti lakho esandleni sakho, uba siyawelela. Cinga. Cinga njengayo. Ixesha elibalulekileyo lentlawulelo lifikile. Kwaye ngoku, enye into, mzalwane, kubani igama lakhe phezulu apha eUtica? Ndicinga umzalwane uGraham kunye nomnye umzalwane phaya owalusayo phaya, umzalwane uShanks okanye into enjengaleyo okanye uSink. Umzalwane uSnelling ngumalusi yonke into. Umzalwane uSnelling ngumalusi phezulu eUtica ngoku. Ndicinga umthandazo wabo ngolwesine ebusuku. Ngoku niyazi, iyakuba yelunge kakhulu ukuba singanyebelezela phaya ngolwesine ebusuku size sibonise abo bafo obuncinci ubudlelwane. Kwaye xa umzalwane uJackson ngamaxesha abanezakhe ukuba singaba neqela elincinci lethu lihlangane liye, qhubekani nje nithandaza, qhubekani nisombe, ehe, sanukuyeka. Kanye nje xa uEliya wabaxelela wathi, yombani imingxunya khona phaya. Xa nifika ezantsi ubetha inkonxa indala yetoti uthi lidiniwe kakhulu, ililahlele ngaphandle ecaleni uze uqhubeke usompa, yabona? Qhubekani nje nisompa kuba kufuneka sompa, kufanele nje sompa, yiloo nto kuphela. Kuba ukuba ulindele ukuphosa imbandezelo, ungcono uqalise ukompa. Kwaye ngoku okoko wam ndishumayela kumphaya, ndiza kuqalisa ukwemba nzulu kunokuba ndakhe ndemba, ngokuba ndivakalelwa njalo kwisizwe nasehlabathini jikelele okokuba olu lungiselelo luyakuthi kwakhona njengoko lusaziwa ngoku kwindawo yonke kwihlabathi lonke kufuneka ndihambe kwakhona. Umfazi uthe kum ngenye intsasa ndathi, ufuna wena uhambe nam xa ndisimka. Ndiza kumka malunga noJanuwari Inkosi ithandile. Ndifuna ukuthatha utyelelo lwehlabathi lonke, yonke indlela ukujikelela. Ndibuye ndize mhlawumbi ndibe neenkonzo eUnited States ngaxesha lithile kuhlobo elizayo. Waza wathi, imdala kakhulu ukuhamba. Kuhle, ndathi ndihambile qanda malunga nohambo lwam lokugqibela phesheya kwelwandle malunga nesibhozo seminyaka eyagqithayo, kwaye ndiziva ndikwisimo esingcono ngoku kunokuba ndandinjalo kwiminyaka yesibhozo eyagqithayo. Uyazi, uyabona, ndazi ngakumbi ngalo ngoku. Kwaye ngoko sifika emxholweni ukuba Inkosi ithe iza kunika 25 eminyaka. Awuzi ukuphelelwa ngamandla, uya kuba nako ukuhamba. Ndiza kunika 25 eminyaka emhlabeni. Ungathabatha ukusuka ekuzalweni ukuya 25 okanye ukusuka 25 ukuya 50, 50 ukuya 75 okanye 75 ukuya ekhulwini. Ngoku nawuphi umntu onokunikwa naliphi ixesha emhlabeni ngokuqinisekileyo uyakwenza eyona nto ebubutyhuthutyhuthu ukuba akalichithi ela xesha ekukhonzeni uThixo. Andikhathali wenzani. Ngoku ukuba uza kuphuka intliziyo ngabafazi okanye njalo njalo, ungcono uthathe laa minyaka yobutsha, laa 25 okuqala, yabona. Ukuba uza kuba ngumchweli, umkhandi wemoto okanye into ethile, ungcono uthathe awesibini 25, yabona. Emva koko ndandicinga malunga nantoni nam, ndiyakuthatha phi? Ndiyakuthatha 75 ukuya ekhulwini. Ndiyakube ndihlakaniphe ngakumbi, ndilumke ngakumbi, ndiyakuba ngozinzileyo kakhulu, ndiyakwazi ngakumbi ngendikwenzayo. Ndilishumi isibhozo okanye ishumi leminyaka obudala kunexesha eligqithileyo ndandiphesheya kwelwandle. Andiyi kuchuma ngathi ndibulala iinyoka, ndiyakwazi ngakumbi malunga nayo, yabona? Ndiyazi kanjani. Injengenja yekhuni isilwa nekhuni, yabona, niyazi malunga nokuyibamba. Akutsibeli phaya kukrwembe, yabona, yazi amaqhinga ayo, uqaphele ekwenzayo. Kwaye sifunda lukhulu malunga notshaba. Ke kufuneka sifumane onke amacebo alo nendlela elivela ngayo kwanento eliyenzayo, kwaye sifunde izithonga zalo emva koko qeqeshelwe ukuya kulo, yabona. Ke ndiyakholwa ngoku, ndamxelela umfazi wam, ndiyakholwa ndikwisimo esingcono ngoku kunokuba ndandinjalo xa ndandinama 40 eminyaka ubudala. Kwaye ndaya ngaphesheya, yabona, ndinama 54. kwaye ndiyakholwa ukuba ndiyaphila kwaye futhi ndisengajikeleza kakuhle njengoko ndisenakho ngoku. Xa ndinekhulu ukuba uYesu angalibazisa kangako, ndiyakuba kwisimo esingcono ngoko kunokuba ndinjalo ngoku uze ndihambe, yabona? Ngokuba wazi ngakumbi ngayo, wazi ngakumbi malunga noma ukwenze nendlela yokuyilawula, indlela yokulawula imeko. Thatha abantu abaninzi ngoku ukuba baza kutyandwa, but ugqirha omtsha usandula kuthweswa isidanga ngenye imini kwaye usandula kuphuma kwisikolo samayeza kazange enze tyando kwakaloku nje makalwenze. Oh hayi, ubuya kude ungenzwa nto. Hayi lamfo, hayi mhlekazi, kwakaloku nje hayi ngenene. Andifuni yena afake imela kum. Kuhle, ndingakhetha ukuhla apha ndifumane uzibanibani zile ube unamatyando amaninzi, uyazi yenziwa njani. Nantsoko, yabona, leyo imbono. Ucinga malunga noku, kodwa kwakutheni malunga naphi nala mphefumlo? Ndifuna umntu othile owaziyo apho akhoyo kwaye oyaziyo indlela okhe wayehamba. Ewe, ngenene. Inkosi nisikelele. Ulungile, mzalwana uNevin. Yiza apha ngoku kwaye uThixo asikelele umzalwana uNevin. Ungalibali ngoku kwicawe elandelayo.
In myself, I had recognized, I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, now, I don't know is he a minister tonight. I was talking to Dr. Lee Vale here, and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting, along with the teaching at Brother Vale. Did over there in conjunction with the meeting at Middletown. Yes. And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good because the ministry is all inspired by the same Spirit.
Amen.
And there isn't any selfishness or ambitiousness in me, and I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them.
Amen.
So I asked Dr. Lee Vale, I said, would you minister if Brother Branham does? Now, Brother Branham didn't, he might have known this.
No,
he didn't say anything.
I wouldn't have thought that long.
And so I asked Brother Vale tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vale. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vale. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him.
I apologize to the audience. I didn't know it was sitting there that this was fixed up. God bless you, Brother Dale.
It wasn't fixed up. He said if you didn't come,
good, that's fine. I'll get to hear him myself. Brother Dale spoke many times ahead of me in the meetings and so forth. He managed the meetings for a long time. It was fine. Brother done a swell job. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Dale when he speaks. Lord bless Brother Dale.
Okuninzi kuthethiwe de andinako ukutsho nto ukuyenza ibe ngcono ngakumbi. Kwaye ndikholelwa ngokunyanisekileyo ukuba ibiyinkosi esebenze oku kwenzela umzalwane uVale azise lo myalezo emva kwale ntsasa. Niyabona, ifanele isebenze ngala ndlela. Samkela oku ya kusuka kuThixo. Intoni, kukho izinto ezininzi ebezitsho. Ndinamashumi amabini eentshumayelo ezibhalweyo apha kokuphuma koko akutshiloyo. Bendicinga apha ngenye yencinci ingcaciso ukungqinela oko akutshiloyo. Ngoku sijonga kule watch ukufumana ngubani ixesha. Ngaphandle kokuba isixhobo ngasinye kula watch siyasebenzisana esinye nesinye, asisokuze sazi ixesha elililo. Ingaba injalo? Kwaye oko kuthabatha thina sonke ngokumanyeneyo ukuba sifuna ukubona udonso lwesithathu ngokwenene yenzela uThixo into. Kukusebenzisana nomnye ngamnye kuthi ngokumanyeneyo uzithoba phambi koThixo nokuvuma ukungalungisi kwethu nokuthandaza nokukholwa uThixo ngezi zinto. ndiyakholwa ngenene ukuba oko umzalwane uVeil akutshiloyo yinyaniso yokokuba uThixo akasokuze abeke umoya wakhe kwengengcwele engelolungisa engathobeliyo itempile. Hayi, ufanele ungene ngendlela yokucoca iintliziyo zethu kubo bonke ubuqhophololo nobugwenxa ukuze sibe nyulu phambi kuThixo, ukuze abe nokusebenzisa onyulu umoya wakhe oyingcwele ngathi ukuzisa ezi zinto zenzeke. Ndicinga oko, xa nigoduka ngobusuku, ukuba niyakufunda laa ncwadi incinci kaYuda, niyakufunda nje konke ngoku oko umzalwane uVeil akutshiloyo. Kwaye uthe, ndilukhuthalele ngenyameko ukholo abalunikwayo kwanye abangcwele. Babemkile kulo. Indlela abantu abangqiqwe qaqadekileyo nanjalo njalo bathi bangena baze babalukuhlela babasusa kwizinto zenene ezikaThixo. Kwaye uThixo angasebenza kuphela njengoko simvumela enze. Kwaye kubekho izinto ezininzi ezimangalisayo kakhulu oku ndikutsho. Niyazi abantu bafuna amandla kwaye ngenene abazi yintoni amandla. Yabona, abazi ngenene yintoni ehamba nawo. Indlela enyukayo isezantsi okoko. Ukuba ufuna amandla, jonga ungathobeka kangakanani. Phuma nje kuko konke ukucinga kwakho kwehlabathi kuze uzithobe phambi koThixo. Emva koko, ufumana amandla angaphezulu kunomntu obaleka esakhiweni sonke senza ininzi ingxolo enkulu. Yabona, ngokuba ube nako ukuzoyisa kwaye wazinikezela kuKristu, uyabona ukuzithoba phambi kwakhe. Lawo ngawona amandla. Ndibonise ibandla elithobekileyo, elithobeke ngenene, hayi elinerhatshi. Ibandla nje elilungileyo, elithobekileyo ibandla. Ndiyakubonisa ibandla elinokwamkelwa namandla kaThixo kulo, injalo loo nto. Yiloo nto ekuyithabathayo, intobeko, ukuzithoba phambi koThixo, sivumele uThixo asebenze njengathi. Akudingeki wenze ingxolo eninzi. Ngelinye ixesha, njengoko umfama wathi, waya edlelweni nenqwelo yakhe, kwaye ngalo lonke ixesha ebetha isiduli, iyadlikidleka ingxole. Kodwa xa ebuya, ubetheka kwisiduli esinye ize ingenzi ingxolo konke konke, ukuba ibigcwalisiwe ngezinto ezilungileyo. Ke ndicinga ukuba oku kulungile. Yabona, okokuba siyagcwaliswa ngezinto ezilungileyo zikaThixo, ukuze isiqhamo sikamoya saziwe ngani. Njengoko ebhekiselele kakhulu kumaKorinte okuqala, ishumi elinesithathu phaya. Kunye nendlela yokuba, nokuba ndithi ndiwunikele umzimba wam ukuba utshiswe, ndibe nazo zonke ezi zinto, ndingenalo uthando, akulutho, ayincedi lutho. Yabona, sifuna ukwenza okuya. Ngaphezu kwento zonke, imiphefumlo yethu ngokweziqu esinoxanduva ngayo phambi koThixo. Yabona, nguwe oya ezulwini. Asiko ukuba ndiyaya na okanye yena uyaya, nguwe oyayo, yabona, kwaye wena kuqala. Kwaye kufuneka ukujonge oku uze uye ngokulungileyo phambi kwenkosi. Kwaye ndasoloko ndifumanisa ukuba indoda ezithobileyo yindoda athi uThixo ayiphakamise. Xa uthatha umntu otyale isifuba kwaye sazi yonke into kwaye ungena kumxelela nto kwaye unerhatshi kwaye kulungile. Lowo ngumntu ongasokuze afikelele endaweni. Kodwa uthatha laa mntu uzithobileyo nohamba alungileyo. Bendithetha nendoda ngenye imini eqokelela ibandla phezulu yaphuma kumbutho ebikuwo kwaye ke ngumzalwane uBoze. Nalo elo bandla babenalo eliya likhulu ibandla phaya ixesha elide kwaye inkosi imsikelele. Baze abantu bafika kwindawo abafuna ukuhombisa nje ngabo bonke kwaye bafuna ukulilahlela embuthweni. Kwaye xa benzayo yaze nje loo maKristu athobekileyo khona phaya engayifuni loo nto. Bonke ubomi babo babefundisiwe ngokuchasene nayo ke bemka kuye. Ngoku baneqela kwaye inkosi basikelele bade bangena phezulu kwindawo enkulu ngoku kwakhona. Ukwenzela ibandla ngoku elimelana malunga nesine okanye isihlanu sekhulu labantu kwaye bayaqalisa. Kwaye beza kum bathi mzalwana uBrenham ihleli kanye phaya eofisini i-osis yebandla ngenye imini. Kwaye wathi omnye weenkokeli umzalwana uCarlson kunye nabo bathi ufanele senze ntoni. Ndathi umanani indoda emayibe ngumalusi engabalulekanga kulo lonke ihlelo elungileyo nje kunene ongowekwenene olungileyo nothobekileyo umzalwane ophila ubomi. uThixo uya kuyihoya engenye yayo, yabona. Ndathi, umalusi olungileyo oyakondla nje izimvu kwaye athobeke kunye nezinto, uThixo uya kwenza ezinye. Ukubani yaku, hayi omkhulu owazi konke ongenayo oza kubeka lena ngendlela kwaye lena ifanele ibe ngale ndlela, anqunqe izinto, ndathi, ayisokuze isebenze. Fanele nje niyifumane. Yiloo nto lonke isuntswana ebandleni kufanele lisebenzisane kwaye kufanele ugcine indawo yakho kuyo. Ke siyabona kwixesha liphi esiphila kulo. Singaba kufutshane kunokuba sicinga sikuko. Ngoku siyamthakazelela umzalwane uVeil, asinjalo? Inkosi kusikelele umzalwane uVeil, enkosi. Kwaye sibulela inkosi ngokuzisa lo myalezo omkhulu kuthi ngobu busuku. Kwaye ifumene umbhalo imizuzu embalwa egqithileyo. Omnye wodade ube nento ebefuna ukuyixela kwiphupha. Ukuba nje uya kundibhalela lona dade ndindi umnike amaphupha abe enyaniseke ngokugqibeleleyo. Asamkeli wonke amaphupha, hayi hayi. Kodwa xa engawakaThixo sifuna ukwazi nguThixo ethetha nathi. Njengento yonke ithetha ilwimi asiyikholelwa. Kodwa xa kukho utoliko oluzayo olusixelela into ethile eza kwenzeka, siyibone isenzeka. Emva koko sibulela inkosi ngayo, yabona. Sifuna ukuyigcina ibaleka kakuhle kamnandi kwaye ngokocwangco lwenkosi. Ke khumbulani nje okokuba indawo yakho ingaba sisipringi esingundoqo okanye ingabe sesincinci esithile isandla esincinci okanye indawo encinci okanye isiqu sokujikelezisa nantoni enokuba yiyo. Okanye ingaba zizandla ebusweni bewotshi ezixela ixesha. Kodwa nantoni eyiyo isithabathela sonke ekusebenzeni ngokumanyeneyo kwimvisiswano ngevangeli kaYesu Kristu ekwenzeni oko kwenzeke. Cinga nje ukuba izibabalo zikhulu kangako oko sikubiza amandla. Kwaye uPaulus wathi, nokuba ndinokholo endinokususa intaba ndingenalo uthando andinto yanto. Cinga ngaloo nto. Nakubeni sithi kuhle, nakubeni ndiyazi, ndinqwenela ndiyazile iBhayibhile, nakubeni ndiqonda zonke iimfihlelo zikaThixo, yabona. Kwaye nakubeni ndingayenza ndingenale uthando andinto yanto, yabona. Andikafiki ndawo kwangoku, yabona. Eyona nto lulo uthando lukaThixo kwaye uzithobe ngako oko ngoku ngokuqinisekileyo. Emva kwayo yonke le minyaka endimeni nasekujikelezeni ihlabathi nokuba abantu abahlukileyo, ndifanele ndazi kancikane malunga nesango lokungena kuyo. Kwaye ukuba ufuna ukufika ndaweni ithile noThixo, ungaze uvumele umoya wekratshi uze kuwe. Ungavumeli ulunya lungene. Akukhathaliseki nokuba omnye umntu wenzani. Ungaba akalungisanga, ungaze wakhe uchuku ngokuchasene nalaa mntu, yabona. Yiba mnandi unobubele. Kumbula uThixo wakuthanda xa wawusesonweni. Kwaye ukuba umoya kaThixo ukuwe, uyamthanda omnye umntu xa engalungisanga, yabona. Bathandazele nje nize nithandane. Ngaphezu kwento zonke thandani uThixo kwaye nithandane. Kwaye nithobeke kuThixo naphakathi komnye nomnye, kwaye uThixo uya kusisikelela. Kwaye kunzima ukuchaza ayakwenza. Kuqheleke xa ibandla liqalisa ukukhula ngamanani liqalise ukuba likhulwana okanye into enjalo, ke ngoko liyemka kulaa nto yenene, eyona nto yenene. Niyazi yintoni eyenza ezi zinto zenzeke? Xa ndaqalisayo kwaye inkosi yabonakala kum ezantsi emlanjeni, yazi yandixelela oko. Kwaye umzalwane uVeil wakubona oko, ndiyakhola, iphepha eCanada kwiminyaka emininzi eyagqithayo. Apho laa ngelosi yenkosi yabonakalayo emlanjeni ezantsi phaya yayikwi-Associated Press ukukhanya ukusisimanga phezu komlungiseleli wasekuhlaleni ngelixa ebhaptiza. Kwaye niyazi intoni eyakwenzayo oku ya? Xa sasinomhlangano wentente nje ekunqumleni isitrato, intente yayihlalisa malunga amashumi amabini anesihlanu amakhulu abantu. Abalungiseleli bevela ndaweni zonke baze bathi, mzalwane, yiza apha umzuzu. Ndandiyinkwenkwe nje ngohlobo, nje intwana. Kwaye wathi, ubagcina njani aba bantu bemxhelo omnye? Bayathandana de andizange ndibabone abantu bethandana. Leyo yinkosi. Yiloo nto eli bandla elasekelwa kuye, oluya lobuThixo uthando lobuzalwane omnye komnye. Ndibabonile nkqu beqhawula izandla omnye komnye, beshiya indawo baze balile njengeentsana ukushiya omnye bethandana kakuhle kangako. Kwaye ndandingaya endlwini yabo ukubatyelela kwaye ngamaxesha iBhayibhile ilele ivulekile kwaye inamachaphaza eenyembezi. Ndingene ngexesha lasebusuku apho ootata noomama behlanganisene kwaye abantwana babo abancinci behleli phantsi beguqile kwaye ootata noomama besemadolweni belila bethandaza. Bendiya kuma emnyango ndilinde kwaye ndilinde kwaye ndilinde kwaye bengayeki ukuthandaza kwaye bendiya kusuka ndihlale ezitepsini ndiqalise ukuthandaza ngokwam ndilinde bona yabona kwaye oko yayikuko kwaye babethandana omnye nomnye bethandana omnye nomnye. Sasiqhele ukuma sicule la ngoma indala lisikelelekile iqhina elibophayo iintliziyo zethu kuthando lobuKristu. Ubudlelwana beengcinga zobuzalwana bunjengobuya bangasentla. Xa sisahlukana usinika iintlungu ngaphakathi kodwa siya kudityaniswa futhi entliziyweni kwaye sithemba ukudibana kwakhona. Ndikutsho oko ngovuyo olukhulu entliziyweni yam kuKristu. Abaninzi babo balele apha kulaa mangcwaba aphawuliweyo ngobu busuku belinde oliya lukhulu uvuko apho siya kuhlangana kwakhona. Ningaze nivumelela moya umke kule ndawo ukuba ingaze yenzeke ngo andikhathali angabe uliciko kangakanani umalusweni indlela angalizisa ngayo kakuhle ilizwi likaThixo. Umoya kaThixo uviswa ubuhlungu umke yabona. Xa sinokuba nazo zonke izinto ebudlelwaneni kubunye kwaye nithandane omnye nomnye ngoko uThixo uya kusebenza ngalo kwaye siligcinile ixesha ukuba abantu bayeza baze bathi ukuba ufuna ukubona ibandla elithobeke ngenene ibandla elimthanda ngenene uThixo fika phezulu phaya emnqubeni ngelinye ixesha ubabukele. Jonga inkathalelo abanayo omnye komnye imbeko xa ivangeli ishunyayelwe indlela yokuhlonela indlela yonke into yekucwangco. Ewe ngoko banokujonga baze babone leliphi ixesha esiphila kulo. Niya kubona umoya kaThixo usebenza phakathi kwenu imiqondiso emikhulu nezimanga nezinto ziya kube zisenzeka ukuba into iyasebenzisana iqela ixesha kodwa ukuba ayisebenzi ngoko ixesha liyema ayisokuze iqele ixesha kwakhona. Ke ukuba sifuna ukwazi ixesha esiphila kulo nje wonke umntu makaqalise asebenzisane evangelini ukuthandana omnye nomnye ukuthanda uThixo. Nezandla nazo ziya kuxela ixesha esiphila kulo. Niyayikholelwa loo nto ngokuqinisekileyo. Amen. Inkosi nisikelele ngokutyebileyo ngenene. Sanokulibala ngoku hlanganani ngale veki kwaye ukuba nazi nabaphi abantu abagulayo abazayo baxeleleni. Xa besiza yithi sithando ifuna ukubuza sinomthandazo ngabagulayo kusasa ngecawa ngaphaya emnqubeni kwaye wena ekubeni ugula ithuba elide ngoku ndifuna kuhle ndifuna ukuya benisoloko ndifuna ukuya ngoku yive nje umyalezo ebusuku ngecawa usuka kumzalwana phaya wokuba kufuneka sihlambulule njani amatyala ethu omnye komnye kwaye sithandazelane ukuze sibe nokuphiliswa. Yakobi isihlanu shumelinesine shumelinesithathu shumelithini shumelinesihlanu yabona ukuba sihlambulule amatyala ethu omnye komnye phambi kokuba size kwawukuzela impiliso. Ehe sihlambulule amatyala ethu omnye komnye kwaye sithandazelane yabona yabona oko koko nje ngqo abethetha malunga nakho ngobu busuku ukubuyisela imfundiso yasentabeni kunye noMarko ishumelinesithandathu. Hlanganisa oko kunye uyifumene emva koko impiliso iyenzeka. Jonga kuYesu akukho nto kuphela intlanganisela yothando yabona wayenguThixo ebonakalisiwe yena uThixo wazibonakalisa yena ngaye akumangalisi imimangaliso nezinto zenzeka. Ubomi bakho buthobekileyo nobungcwalisekileyo ubomi ekusukeni ekubeni nguThixo ukuya kuba ngumntu apha emhlabeni ukuveza uThixo ngaye yiloo nto eyamenza yena oko waye ekuko. Ndasoloko ndisithi yintoni eyamenza uYesu uThixo kum yayiyindlela awazithoba ngayo. Wayemkhulu kangako kodwa noko wayenako ukuba mncinci kangako yabona njalo loo nto. Inkosi nisikelele ngokulunge ngenene ngoku masiphakameni kwaye ukwenzela ukuchithakala. Masizameni nje oko ngangayazi dade okokuba lisikelelwe iqhina elibophayo. Masikucule oko ixesha libe linye ningayenza sinike isikhokhelo sani. Lisikelelekile iqhina elibophayo bophayo intliziyo zethu kuthando lobuKristu Budlelwane bengcinga sobusalwane bunje ngobuya bangasentla ngoku yeli xa sicuka lo mqolo okugqibela masibambe isandla somnye nomnye xa sisahlukana kwaye nje uthi uthixo akusikele mzalwane dade ndivuya kakhulu ukuba lapha kunye nani ngoku busuku uyabona into ethile enjalo ngoko ujike ngasemva ngoko ngoko masiyicule xa sisahlukana uthixo akusikelele mzalwane unevin kusinika intlungu ngaphakathi kodwa siya kudityaniswa futhi entliziyweni kwaye sithemba ukudibana kwakhona indlela esiyithanda ngayo inkosi uyesu asinjalo kanjani Side sihlangane zinyawe zinyaskayes Side sihlangane uThixo abe nani Side sihlangane kwakhona masivale amehlo ethu size nje sicule oko emoyeni ngoku side sihlangane ezinyaweni zikaYesu side sihlangane uThixo abe nani side sihlangane kwakhona ngoku ngeentloko zethu ziqutyudiwe singabantwana nje abantwana bakaThixo masiyingqumshele Oh indlela oko kuzisa ngayo umoya kaThixo kuthi ungayicinga imihla yamandulo xa bahlala kumacwecwe amatye uThixo abe nani side sihlangane ngeentloko zethu ziqutyudiwe zakucela ukuba umzalwane uAllen emva phaya umzalwane omtsha phakathi kwethu ukuba uya kusindulula ngelizwi lomthandazo mzalwana uAllen